You're with SBS Radio.
Isagoo ku bilaabay khudbada miisaaniyadda, waxaanu ku soo noqonay mid dakhligu ka batay qarashka. Australiana dib ayay u soo noqotay. Qasnijiga federaalka George Frydenberg ayaa soo bandhigay miisaaniyaddii isbahaysiga ka hor doorashada May.
For the first time in 12 years, our nation is again paying its own way.
Markii ugu horreysay muddo 12 sano ah, dalkeennu mar kale ayuu isbixinayaa. Horumar saxa ayaanu gaarnay, laakiin waxaan ognahay shaqadu inaysan weli dhammaan. Dowladda ayay tahay inay doorasho qabato dhammaadka bisha May, sidaas daraaddeedna waqtiga miisaaniyadda la soo bandhigay ayaa bil ka soo hormartay waqtigii caadiyan la qaban jiray oo ahayd bisha May. Isagoo ku dhawaaqay in miisaaniyadda uu dakhligu ka badan yahay qarashka 7.1 bilyan oo dollar, ayuu khasnaji Frydenberg sheegay in dishibiliin miisaaniyadeed uu dhaliyey inaannu kasoo noqono isbeddel 5 bilyan oo dollar ah oo lagaga soo baxay qarashku inuu ka badnaa dakhliga oo dowladda isbahaysigu ay dhaxashay. Wuxuu sidoo kale ballan qaaday inuu miisaaniyadda ilaalinayo inaysan isdhimin, halka isla markaasna uu canshuuraha dhimayo.
Tonight, I am announcing the next stage in our economic plan to make Australia even stronger.
Caawa, waxaan soo bandhigayaa wejiga labaad ee qorshaha dhaqaalaha Australia lagu sii xoojinayo iyadoo la dhisayo kaabayaal dheeraada oo lagu khafiifinayo ama lagu yareynayo cariiriga haysta magaalooyinkeena, lana siinayo shaqaalaha xirfadaha ay mustaqbalka ugu baahan yihiin, iyo in canshuuraha la yareeyo, sababtoo ah waxaan doonaynaa in Australiaanku ama shacabka Australia ay lacaga dheeraada helaan, ayna iyagu la haraan inta badan lacagaha ay shaqaystaan. Khasnijiga ayaa sheegay in laba isbeddel oo waaweyn ay keenayaan canshuur dhaaf gaaraya 158 bilyan oo dollar. Tan koowaad, ayuu yiri, waxay labanlaabayaan canshuur dhaafkii loo sameeyey dadka dakhliga yar iyo kuwa dakhliga dhexe sanad miisaaniyadeedkii 2018 iyo 2019.
Taxpayers earning up to $126,000 a year, including teachers.
Canshuur bixiyaasha uu soo galo dakhli gaaraya 126,000 sanadkii, oo ay ku jiraan macalimiinta, farsamayaqaanada, kalkaaliyaasha caafimaadka, waxaa laga dhimayaa canshuuraha. Qoyska hal qof uu u shaqeeyo waxaa loo soo celinayaa $1,080 sanadkiiba. Qoyskii labada qofba ay shaqeeyaana waxaa u soo noqonaya $2,060 sanadkii. Waa lacag ay deynta guryaha isaga bixin karaan. Waxay sidoo kale isaga bixin karaan korontada ama caymiska gaariga. Wuxuu sheegay in tani ay saameyn doonto in ka badan 10 milyan oo canshuur bixiyaasha ah, oo markiiba canshuur dhaafkan dareebin doona marka canshuur celiska ay sameeyaan 13 isbuuc kadib. Tan labaad ayaa lagu dhimayaa canshuuraha 32.5% hadda ah oo laga dhigayo 30% bisha July sanadka 2024. Tan ayaa saameynaysa canshuur bixiyaasha dakhligoodu u dhexeeyo 45,000 ilaa 200,000, taasoo macnaheedu yahay in 94% canshuur bixiyaashu aysan bixin doonin in ka badan 30 senti halkii dollarba. Wuxuu sheegay in isbeddeladan kadib 500% canshuur bixiyaasha laga qaadi doono 3 meelood meel canshuuraha la aruuriyo oo dhan. Qofka qaata 200,000 uu bixin doono 10 laab inta uu bixiyo qofka 45,000 qaata. Mr. Frydenberg ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in la kordhinayo maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha oo $100 billion oo dollar 10 sano ee soo socota lagu bixin doono.
We will deliver new infrastructure projects to ease congestion in our cities, to unlock the potential.
Waxaan fulinaynaa mashruucyo lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha si loo qafiifiyo cariiriga magaalooyinkeena haysta, in fursada loo furo gobollada ka baxsan magaalooyinka waaweyn, in si wanaagsan loo maareeyo kororka shacabka, lana hagaajiyo ammaanka wadooyinkeena. Isagoo ku dhawaaqay in dadku yihiin hantida ugu qiimaha badan Australia, ayuu khasnajigu ku dhawaaqay 525 milyan oo dollar oo sanduuq xirfado lagu siinayo dhalinyarada.
We will create 80,000 new apprenticeships.
waxaanu abuureynaa 80,000 oo dhalinyarada shaqooyin iyo xirfado loogu abuurayo ama waxa loo yaqaan apprenticeshipka. Waxaan laban laabaynaa lacagaha lagu dhiirigelinayo shaqo bixiyaashu inay dhalintaasi siiyaan xirfadahaasi, iyadoo shaqo bixiyaasha la siinayo $80,000 halkii qof ama dhalinyarada ay qoraanba. Tababaradaas waxaa ka mid ah dhalinta la barayo xirfado ay ku jiraan kuwa rootiga duba ama bakeriska, kuwa bulukeetiyada dhiga ama bricklayerska la yiraahdo, kuwa alwaaxda ka shaqeeya, kuwa alwaaxda ka shaqeeya iyo kuwa tubooyinka ka shaqeeya. Waxaa dhalinta lagu dhiirigelinayaa in la siiyo $2,000. Dawladda ayaa sidoo kale sheegtay inay 300 billion ku bixin doonto iskuulada, taasoo ah bay dhahayn 63% kor lacagtaas la kordhiyay. Caafimaadka ayaa ah arrimaha ay mucaaradku sheegeen inay mudnaanta siinayaan. Khasna Jiguna wuxuu sheegay inay ku bixinayaan $80 billion, isagoo tilmaamay in isbahaysigu ay kordhinayeen lacagaha caafimaadka lagu bixiyo intii ay talada hayeen oo dhan. Caafimaadka dhanka maskaxda ee dhalinyarada ayaa kharash dheeraad la siinayaa, halka xanaanada dadka waaweyna lagu bixin doono $725 million. Miisaaniyadda ayaa sidoo kale $500,000 loogu qoondeeyey guddi qaran oo soo baara sida xun ee loola dhaqmo dadka naafada ah. Isagoo ammaanaya miisaaniyaddiisa ayuu George Frydenberg caddeeyey uusana la gaban fariin ku aadan doorashada dhacaysa bisha soo socota.
The Australian people can trust that under the coalition the economy will always be stronger.
Shacabka Australia waxay aamini karaan in inta isbahaysigu uu talada hayo dhaqaaluhu inuu sii xoogaysanayo, kaas oo kuu ogolaanaya adiga iyo qoyskaaga inaad dhaqaale fiican heshaan. Inta dawladdu isbahaysiga ay xilka hayso, waxaa jiri doona shaqooyin dheeraada iyo canshuuraha oo la yareeyo. Adeegyada aasaasigaana weligood waa la ballanqaadayaa.
sbs.com.au